tshwarele melato ka moka ya rona hore tshwarele melato ka moka ya rona hore tshwarele melato ka moka ya rona
ntate we mara nglenda o fumani sona